waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali. Booqashadan ayaa looga dan lahaa in lagu xalliyo khilaafka soo kala dhex galay saaxiibadan ka wada tirsan xulufada naato. Mid ka mid ah ballanta diblomaasiyadeed ee ugu horreysay ee Rick Tillerson ayaa ahayd inuu booqdo halka uu ku aasan yahay mid ka mid ah geesiyadii ugu weynaa dalka Turkiga oo ahaa aabihii jamhuuriyadda Turki Mustafa Kemal Atatürk. Mr. Tillerson ayaa ubax dhigay goobta iyadoo daqiiqadna loo aamusay.
It is out of deep respect and admiration for the great and distinguished leader of the Turkish Republic, Mustafa Kemal Atatürk, that I am deeply...
Waa ixtiraam weyn oo aan u hayno hoggaamiyihii sare ee jamhuuriyadda Turki Mustafa Kemal Atatürk. Sharaf ayay ii tahay anoo matalaya shacabka Mareykanka inaan xuso qaranka Turki iyo hoggaamiyaha sare. Waadna ku mahadsan tihiin. Kadib wuxuu wada hadal la furay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga Mevlut Cavusoglu oo qiray in xiriirka Mareykanka ay fiicnaan lahayd inuu sida hadda uu yahay dhaamo. Waxyaalaha ugu waaweyn ee Turkigu tirsanayaan ayaa waxaa ka mid ah taageerada Mareykanku siiyo Kurdiyiinta Suuriya oo Turki ay u aragto xoogag cadow ah oo xiriir hoose la leh mintidiinta Kurdida Turkiga ee PKK loo yaqaano oo dagaal 30 sano socday kula jiray dowladda Turki. Mr. Cavusoglu ayaa aaminsan in wax farqiya uusan u dhaxayn Kurdiyiinta Suuriya oo loo yaqaano YPG iyo Kurdiyiinta kale ee PKK.
PKK terroristesinde ama maalesef
PKK is on the terrorist list, but unfortunately we have seen cooperation with YPG.
PKK waxay ku jirtaa liiska argagixisada, laakiin nasiib darro waxaan aragnay iyagoo la shaqeynaya YPG ee Suuriya. Waxaan nasiib darro u aragnay in maamulka hore ee Mareykanka ku taageeray kooxda YPG. Waa taageere la siiyay koox argagixisa oo annaga nabeegsata. Aad baana uga xumaanay. Wayna saameysay xiriirkeena iyo weliba aragtida shacabka Turki ay ka qabaan Mareykanka. Mr. Cavusoglu wuxuu sidoo kale sii waday cadaadiska ay dowladdiisu sii wado ee ku aadan joogitaanka Mareykanka uu joogo wadaadka Fethullah Gulen oo dowladda Turki ay ku eedeysay inuu ka dambeeyey inqilaabkii la isku dayay ee July ka dhacay dalkaas oo dhicisoobay.
Jeff Sessions,
US Attorney General Jeff Sessions told us he would examine the documents and evidence on Gulen meticulously. We expect to see
xeerilaaliyaha guud ee Mareykanka Jeff Sessions wuxuu noo sheegay inuu si hoose u eegayo dokumentiga iyo cadeymaha laga hayo Gulen. Waxaan filaynaa in tallaabo adag laga qaado arintaas. Waxaanu doonaynaa in Mareykanku qaado tallaabo oo uu aqbalo codsigeena ah in si kumeel gaara loo xiro Mr. Gulen. Waxaa kaloo xiriirka mugdi sii geliyay markii asbuucan New York lagu xiray madaxii bangi dowladda Turkigu ay leedahay oo la yiraahdo Halk Bank oo lagu eedeeyay inuu kala shaqeeyay shirkad Turkiya Iiraan laga wada leeyahay oo dahabka gada oo ku xadgudubtay baa la yiri cunaqabataynta saaran Iiraan. Mr. Cavusoglu ayaa ku tilmaamay xariga arrin siyaasadeed wuxuuna ku eedeeyay xeerilaaliyaha guud ee Mareykanka oo isagu bilaabay arintan inuu xiriir adag la leeyahay taageerayaasha Fethullah Gulen. Arrimahaas oo dhan waxay Rick Tillerson ku keeneen inuu dariiq diblomaasiyadeed oo liiqliiqanaya ku socdo, isagoo diiradda saaray dadaallo ay wadajir uga abuurayaan waa Mareykanka iyo Turkiga gooba ammaan dalka Suuriya. Wuxuuna hoosta ka xariiqay in danaha labada dal ka dhexeeya ay yihiin buu yiri inay wax ka qabtaan argagixisada.
Let there be no mistake, just so we can be clear, there is no space between Turkey and the United States and our commitment to defeat
shaki kuma jiro. Waxaanan cadeynayaa inaan wax khilaaf ka jirin sida Turkiga iyo Mareykanka ay uga go'an tahay inaannu ka adkaano kooxda Daacish. Mana aha oo keliya inaannu kaga adkaano Suuriya iyo Iraq, ee waa inaan annagoo isbahaysi badan ah kaga adkaano Daacish meel kasta oo adduunka ay ka joogto. Waa inaannu kaga hortagno meel kasta iyo goob kasta, iyo weliba goobaha dagaalka, cirka iyo dhulkaba, iyo weliba warbaahinta bulshada. Isagoo ku tilmaamay Mareykanka dal saaxiib la ah Turki oo la aamini karo, Mr. Tillerson wuxuu qiray xasaasiyadda ku aadan doorka dagaalyahanada Kurdiyiinta.
They are difficult options, Let me be very frank. These are not easy decisions. They are difficult choices that have to be made. So this has been very
good. Waa arrin aad u adag in la kala doorto. Runtiina ma aha go'aan sahlan. Waa mid adag inaanu kala doorano. Wadahadalo fiican ayaanu maanta yeelanay. Runtiina si daacad ah hadaan u hadlo wadahadaladaas waanu qaadanaynaa aniga iyo wasiirka arrimaha dibadda. Waxaan ugula noqonaynaa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha. Dhammaanteena waanu ka soo fakareynaa oo ka soo fiirsanaynaa. Wixii aan isdhaafsanay laakiin ugu dambeynta Turkiga iyo Mareykanku dagaalkan isku si ayay ugu jiraan oo waa ka midaysan yihiin. Wadahadaladaas ayaa socday iyadoo weli dhibaatooyinka bini'aadamnimo ay ka sii socdaan dalka Suuriya. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in tirada qaxootiga dalkaas ka soo baxday ay hadda dhaaftay 5 million oo qof, iyadoo Turkiga oo daris la ah Suuriya ay hayso 3 million oo ka mid ah 5 million. Tirakoobkan cusub ayaa soo baxay iyadoo sanad laga joogo markii qaramada midoobay ay ka codsatay dalalka kale inay qaataan oo dib u dejin siiyaan ugu yaraan 10% qaxootigaas, gaar ahaan dadka aad u nugul. Laakiin ilaa iyo hadda waxaa dib u dejin la siiyey 250,000 oo keliya. Yaan Eglan oo qaramada midoobay kala taliya arrimaha bini'aadamnimada ee Suuriya ayaa sheegay in tiradan u dambeysay ay tahay mid runtii laga naxo.
It's a horrific milestone in this terrible war that has lasted longer than the Second World War.
Waa tiro masiibo ah oo ka dhalatay dagaalkan socday waqti ka dheerkii uu socday dagaalkii labaad ee adduunku, iyadoo dad badan oo ay ku barakaceen 5 million oo qaxootiya ayaa la diiwaan geliyey, ilaa 6 million oo kalena dalka gudihiisa ayay ku barakaceen. Waa tiro aan weligood hore loo arag oo hal dal ka soo qaxda intii ka dambeysay 1940-meeyadii. Waxaa lagu qiyaasay in ka badan 1 million oo qaxootiya oo dalal kala duwan ka yimid ay dib u dejin u baahan yihiin sanadkan. 40% dadkaasina waa Suuriyaan.
Waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha SBS toos u dhegaysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada 10:00 fiidnimo, ama kaga soo cesho websiteka iyaga iyo SBS Radio app. Booqo sbs.com.au/somali.